fridge. Sí. Eh. Ngithimfana lombali. Sekuphendula ugazi. Thatha kanjani? Wena mbali my daddy. Ngithimfana lombali. Jiki jiki sekuphendula ugazi. Kanti ngithatha kanjani? Wena mbali my daddy. Eh. Sekuphenduka ibhari. Bokufunela imali. Songisela ngenkani. Sengiphenduka ibhari, zokufunela imali. Songisela ngenkani, wena mbali my daddy.
Uthi bangidlala njengotshani, bangidelisa utshani, delelisa ngamabhari, bayesithelelisani. Bangidlala njengotshani, bangidelisa utshani, delelisa ngamabhari, bayesithelelisani. Uthi kuphi imali ya, kuphi imali ya, kuphi imali ya.
Sengiphenduka ibhari, zokufunela imali. Songisela ngenkani,